Hey yo, Metro Suka Dope. Midas touch, nikiguza ni Midas touch. Mombasa Kanairo Nax, tuko wax, tuko in caps. Midas touch, stay ready on your marks. Kapori mecha give thanks, tuko wax, tuko in caps. Midas touch, nikiguza ni Midas touch. Mombasa Kanairo Nax, tuko wax, tuko in caps. Midas touch, stay ready on your marks. Kapori meja give thanks, tuko wax, tuko in cuffs. Nyuma hii smile ime hide a lot, najikaza na jikompose. Yuta na janta na tafta do, sign up back you make up a call. Me and my bro we fell apart, I wish ninge rudi back. Twile time we didn't have much, we were young and happy at heart. Back when pesu likuwa umevisha, mini kwa FIFA. Adriano akiwa po Inter, we na stay tukisikiza maisa. Squeezy life ina move so fast, usipochunga unapitwa. Mzee ameritaya last Easter, all my life amekuwa my teacher. Mother amesharudi dala, sikuizi anashinda kanisa. Bora kofiti miki lenta wai, natuma mpesa inafika. Put in work, ipo siku, kuna wale wa kuona isiku. Leta zogo ndo ni mjaka, anajua jujitsu. Na ujana ni moshi, hijiji anasa mikosi. Bado utakufia hosi, juna ngoja kuonoyo doki. Live on air reporting, ni atiga veme kosa msosi. Ushuru mnalipa itoshi, so next time votini wise, votini wise. Midas touch, nikiguza ni Midas touch. Mombasa Kanairo Nax, tuko wax, tuko in caps. Midas touch, stay ready on your marks. Kapori meja give thanks, tuko wax, tuko in caps. Midas touch, nikiguza ni Midas touch. Mombasa Kanairo Nax, tuko wax, tuko in caps. Midas touch, stay ready on your marks. Kapori meja give thanks, tuko wax, tuko in caps. Yo, finders keepers, kuna fortunes dani ya pipa. Hii voice ikipum kwa speaker, kwangu ni blessing kujua nda skika. Tuko wax, kadri diza ras, after retouch. Tulikill show last night, kau kwa tent, wengo jarika. Unijui piga research, after match ni rematch. Monday mwana kisas, misiezi lambana on this earth. Usiroll na arazi, takpotezea kismat. On toes no slacking, sambono na lalisha. Arif alitoka ria, msayana chunga farm. Kuna days alikuwa na jitepa, mdesha inesha kwa bar. Vila metana round, miujiza who happen man. Change ukuja sana, who can learn, vitu melan. Against all odds, trust the process. Tusha kwa mabosses, money moves, hakuna losses. Mziki ni dawa, maliza dosage. Chorea ma idol mind, streets ni hopeless. Midas touch, nikiguza ni Midas touch. Mombasa Kanairo Nax, tuko wax, tuko in caps. Midas touch, stay ready on your marks. Kapori meja give thanks, tuko wax, tuko in caps. Midas touch, nikiguza ni Midas touch. Mombasa Kanairo Nax, tuko wax, tuko in caps. Midas touch, stay ready on your marks. Kapori meja give thanks, tuko wax, tuko in caps.